mama ye yamponya emikwano nesiga mingi kumbe sibasanira twanyumyanga twasekanga ngoyizo gamba lukanda nasembeza nembesiga abantu balamu koyi basakera yengeza sebo boba tolina lwobafala konze nombitadde kanesige katonda wange leka nkusinze kankutende oli omuweka ampamanyi gwe musumba wange senava kukyokwensiga abantu kati nesiga mukama oyo koyita mukwano gwoye mulabe nambeemu ewensige katonda womuyeka yatakyukakyuka yabeerawo leero nenkya baku mikwano gyekyusa senava kukyokwensiga abantu kati nesiga mukama oyo koyita mukwano gwoye mulabe nambeemu ewensige katonda womuyeka yatakyukakyuka yabeerawo leero nenkya baku mikwano gyekyusa omukwano nga mbalaavu nga baagala nabekuba kwata oluyine wange todda laavu yaabwe nekoma nalabira ku mukibi eyalina omukyalo omulungi bagenda mu bazadde ebintu ne bagattibwa bazaala n'abaana nga bali mu ssanyu naye akaseera kayita kamu bwe kati mukibi baayawukana ezaali empeta badda mu kkooti babaawukanye kati mbuuza weesigani ng'omwana tatatawe omubbako ekibanja weesige katonda yekatakyukakyuka mbuuza weesigani ng'omuzadde atunda mwana waafuna obugagga weesige katonda yekatakyukakyuka omuntu akyuka linga n'olovu leero bulaka enkya wa burawuni sirina bwe nava mwesige okujjako mwesiga katonda yoyatande kulira bwe mba mu nnaku tatabeerawo ne bwe mba nkoye yanzizaamu amaanyi siri kuleka gwe muzadde asingira ebirungi ku nsi emikwano n'enganda asingira ebyo byonna kati mbuuza weesigani ng'omwana tatatawe omubbako ekibanja weesige katonda yekatakyukakyuka mbuuza weesigani ng'omuzadde atunda mwana waafuna obugagga weesige katonda yekatakyukakyuka omuzadde weesigani nga n'omusomesa gw'owoomwana yamuganza nga muto weesige katonda yekatakyukakyuka owabooda weesigani nga gw'obuzeeko yekyusa n'akukuba ennyondo weesige katonda yekatakyukakyuka wamapulaza weesigani nga sisita azaalira mu kkanisa watali nakugattibwa weesige katonda yekatakyukakyuka nze ka mwesige nawe omwesige katonda waffe yatakyukakyukanga weesige katonda yekatakyukakyuka nze ka mwesige nawe omwesige katonda waffe yatakyukakyukanga weesige katonda yekatakyukakyuka